waliwo mwami yansanga ntudde ku balazi wange gye nsula nga nsuulisa omutwe n'ambuuza ekintawosa obwonge kinkubye ennaku omusajja teyabeera mubi nannamusako nange ne mwanukula n'ambuuza bwe ndaba ensi eno ko nze gireka ensinyiza bumalirivu oye nti ebbula lya ssente liritunuza abantu ng'ababikire naye nga kozikuŋŋaanya ne zibeerawo ensobeero giwewula twayawukanya kimanyi nti nno ebbula lya nsimbi empeseewese so nnabadde n'ekizibu ekinkulungula obwongo baana battu era kati kyendeeze be wabeerawo amagezi tukisalire naye omuntu ekigumba obya naye bwona oba okirabye ojja kunyiga nemmanyi okwawulamu ebidibasizibula gyeki n'emirembe gye nnunda manya ekikyamu n'ekiisa ekirungi n'enjoola bwona otuga omubwambulago toba kantungu abaakulemye n'omuzimbi w'ennyumba toya kisimawo ekusifu teba mu bwenyi bwa nnyumba awako waleetera okuwunya mirembe abato n'abakulu abakyala n'abaami nze basuddewo eggwanga okutuusa lwe mulinko wankyabagabula walumbe kyotukola okutulesa abatabatannayawula nze ndowooza wandireze n'obatulesangawo nga bambi bakuze bw'obeera mazimu oganye mwe bazadde bannange tukole tuti kavula ebibi omunnange tokkiriza kulekawo nalwabiri ssebo ogula ennyama ewerako mukyala wafumba abaana bo balye bakwebaza nti munnaffe taata weebala otugulira akafumito balikomba endagala mugennyini nga wakafe envunyuzi kyakumeketa okkirize nti sikuba nsimbi wabula naye ate endagulabyekakafu gino emiranga gy'owulira olumbe we lubeera lumaze okukuweta tegaba maziga ga banno nti afudde obeera obalumye kukamala kubakwoza ku munyezi gweko olufuufuufuufu batunule nga ziraba bawenje byolesa okukulidde waddeyo wabbali mbunyomero abaana b'abafaani amumanya mutuweye yeyagaza atunuulira wadde nga baabagaggafuge bali mu nsi eno bagoma ate kati ekibiituleka bato amabujje agatannayawula abeeyita abakungu bazibe babafudde embeera eyo gy'olaba nze bwe nnakitegedde ebintu weebiri n'eŋŋaana okutereka ennyama ngulankumu ne tulyako nga bunnange bulaba gye buulidaagira nga ŋŋenze ekaganga nabwo bulibeera bulaba nti bwe yabangawo twawuuta amasavu abanga olumbe lubbi katiraba twayuya awava obuzibu buno beeba n'abakabi b'eŋŋambye teri ategeera byandaayo ne bw'olirekawo ezaabu babiddira ettu lya zaabu ne bapakiramu empumbu ne babukwasa bubaaba ebyo eby'omugenzi ye yaleka abaakola ebyo by'eŋŋambye beebakungu bazirwa ogenda ensinjiweddeko abakabi bannaffe kale mwefudde gy'otosuubira kunno omulembe gwa bwamuleka ata abatabatannayawula wadde sikigaana atuleekamu abasiru enda mawogo okiwulira naye singa eyiyo gw'otunuulira muleka lyawe yeenyumiriza abaleka emmayiro n'emmayiro agayumba wamu ne faamu zaagate abaana baabwe be bavuga ebyo ebigaali eyo bw'osisinkana ngerawo ennimba kuba gwe kikyokola nkunya bibyo tiweveera ndaba ne bulireko ebingi kuno butibi bweyagaza abakungu bazibeŋŋambye munnange be babyemisa beefuula ababukuŋŋaanya luno olunaku lunziikwa bulira bwe babwesooka nti kitalo nnyo kubaaba ninettaka yalyegulira limujje mu nsi n'agenda era nze ne balindekera munaaligula ne ndiwona ne ngula emawogola ewagazi yempala nate zinnayala guno okusengwa yeganga nga n'amayirizo gaweza gwawulira gwennyumiza kyekiddako gy'otonnalaba olumala okwabya olumbe buli omu atunda waagabanye ate abakulu baagambye ibyo ebyavaako olumbe kitaabwe n'azika ewunyisolowooza byendojja ebibaawo kwomala okufa n'otunuulira amabujjeko ge balibbako ebikutuuyanya zaabange mbabuulira lwatu nti bwe ndifa ebyammwe biriba bikomye zisuubirayo muzira kisaako enkakasa libasensa njogedde eggumba liwuluma ng'ondabako munnange erinja okukumala bino ebirala byenkuŋŋaanya kulibeera mukisa nnyo okubifuna mpozi mukama ng'ayambyeko bannange ne mmala okubakuza kale nno bwe mpanga ne mu nziika ebyammwe biriba bikomye nze ndiba kitamu afudde nga munywera tebangayo kujulira mwekumanga mu nsonda awo ennaku eriba efungize bamekete olukuttaka kuzaala bwe luba mufunanga ekimi wali ne mwesiba mungende mugume kuba ennaku eri be batandise tondo butonde eri otuzi ganaganywebwa g'olaba gali kulangiza eŋŋumba gye nziyegese ku lukuusi mbakakasa mubeemu okumanya njogedde bitono biti bibeerere ddala mu mitima ng'omwajjukiza munneewe abakungu bazibe ekyawa buli omu asigala akweka ebintu ebikalu n'ensimbi nze kyemulidde n'enkiraba kyekindeeta amasanyu mujja okwayuya ku luli bwe muliba munziise naawe awulira bye njogera ne kuba booti weesunga obubbi bwayaze genva wano kugisala ŋŋende ngiyeko n'obwana bwange obutookala obutannayabula kuba ensesobera oba kye kyetutuuyanya kwogera ebitayambe bwebeerayo abananjagala munnoonya gye bakwesiira mpabula balinziika teriyo bintu byenkwese mpakirira ddala olubuto eya bintu majje yekyange ngenze basudde w'abangi abakungu baziwe ŋŋamba ngenze basudde w'abangi abakungu bazimwe ŋŋamba nga muli babiri